This is an MUT Radio podcast.
We have Umam Nomthetho Sibisi, who is from Unlundi in Mahlabathini, who is the mother of three and grandmother of eight. She went to a primary school, Ixeza, and Mabedlana, and high school, Gewaya, Epolela High, and then studied at Matadeni as a teacher, then UniZulu, UNITRA, UCT, and then worked as a performing artist at Playhouse and Market Theatre as well. She is a teacher in the Department of Arts and Culture, an assistant director and deputy director, and now is the director and founder of UZulu Arts and Heritage NPO. And also at some point, she worked as a board member for the Playhouse Company and also worked with Dancing Pencils of Felicity Keats. But again, namhlanje uze ngencwadi yakhe ayibhalile, which is titled Princess Magogo kaDinizulu, The Singing Princess, or the full Zulu title. It comes in isiZulu and English. isiZulu umntwana umagogo kaDinizulu inkosazana engumzwilili. We do have her right here on stage, and we're going to be talking to her.
Sawubona ngani yam.
Ngiyaphila, ngisaphila njani ma?
Aw. Ngiyaphila, ngibona ingane ezinhle lapha.
Ah, siyabonga
Nkosi. Ngisho umfana wakho na hayi.
Kobe balaleleke guys.
Thoba yena.
Angiqondile ukubaxabanisa.
Nazoke masiyabonga ukuthi ufike la MUT Radio uzosivakashela namhlanje. Mhlambe mangase nje siqale ma ukuthi reading about you, Uma. Uma seems to be involved a lot in sharing knowledge and, you know, teaching. You know, iqhamukaphi leyo nto kuma ukuthi ake ngi share this knowledge that I have, let me teach also.
Okay. Singabuyele emuva sithi abazali vele kwakuthisha. Kodwa ke okuzokuhlekisa kakhulu ngani yami ukuthi ngesikhathi kuthiwa ngiyofundela ubuthisha ekhaya ngacasha phansi kombhede.
How?
Wayesethi ke ubaba wami miyekeni lo uma engafuni ukuya esikoleni. La ngikhiphakelelo phansi kombhede. Ngase ngihamba ke ngiyofundela ukuba uthisha. Kanti bangisiza. Ngoba uma ufundela ukuba uthisha ufundela ukuba yizo zonke izinto. Ngathi ngiqambe ngihamba ke ngiyofunda idrama le engangifuna ukuyifunda. Ngase nguthisha vele. It helped me a lot. Ngoba yonke into seems to be based on education.
Yes.
Ngiyakhumbula nje ngesikhathi siya ma students ongoye. Kwakulula kimi. Because ngase nginale background yakwa teaching.
Oh yeah.
Mostly ngine background yasemakhaya. So it gave me a leverage.
Yeah.
I say mbongo baba ngokuthi I keep it pants compared. Now mangibuka futhi umsebenzi kama ufokuse kakhulu on arts and heritage. Why ubona isidingo sokuthi ke sifokuse kakhulu kwi arts and heritage?
As an artist, obviously, ngiyafuna ukuthi ivangeli liqhubeke lobu artist. As a heritage person, ngiyabuka ukuthi yey izwe liyafa.
Yo.
Lonke ulwazi esasikade sinalo ngeke lisaba khona. Uma ngabe kuukuthi asicingi indlela zokuthi silpreserve, it won't be preserved.
Yeah.
So it's up to us. Ukuthi sifune ukuthi sizolipreserve kanjani. Insofar as a children's book is concerned, ngibone kuyiyona mbobo yenalithi umuntu angangena ngayo. Ngoba uma ngabe ulwazi ulutshale enganeni sencane, then ikhula nakho. Njengoba nami ngakhula nobuthisha nje.
Yebo. No, ngiyakuzwa mana. Ake singene kakhulu ke kule ye storytelling nokuxoxa indaba. Ngibonile sithombeni lesi osiphesona uphethe imakhoyana lapha. Nginolwazi oncane nje ngemakhoyana. Mhlawumbe bengifisa nje umathi ukusichazela kabanzi ukuthi konje yini imakhoyana, yayisetshenziselwana noma isetshenziselwana.
It's a bow instrument. Engayithanda ngingayazi kahle kahle ngoba eqinisweni ngangumuntu olalelayo umsakazo. lo kwakungowesizulu bese kukhala umntwana magogo bemdlala yeke siqomqomani siqomqomani ngithande lento kodwa ngingazi kahle abesethi uma wami hayi ingani umama womntwana lo ucula la ngithi muphi yena athi lapha enkonjeni phela kungenhle enkonjeni mawusekhaya sasikhomba sithi lapha enhle awu ngithi hey ngiyoke ngijabula ukumbona ngebhathi lami ke wathi mzukwane esuke enkonjeni umntwana ehamba nje nomndeni wakhe ngithi babe eThekwini wedlule ekhaya ekhaya ke kwakunesidodlwane sasikhona uma efika khona ke wayefika athi ugoba madlangana ngibaboneke sebehamba noma wahambe phelekezelana beya kwenye indlu ethize lehloniphekileyo ngaleso sikhathi ke wawungaveli uthi qhala kusho uyingane uyongena ezindabeni zabantu abadala ngangigcina ngokumbuka ke nje ngemfantu awunangu lo gogo engimthandayo nangu lo gogo engimthandayo kodwa I never really got to meet her then uma bengisengifika ongoye Mrs. Dalrymple wayeyuthisha wethu wedrama oqavile impela owangisiza ngezinto eziningi wayesebuza kimi ukuthi can you play a Zulu instrument ngacabanga masisha ngathi yes ngaze ngithinte and I was playing a lead role entweni kwakuthiwa ilolo bambololo that extra rib so she got me umakhweyana le kwesakwamthethwa I taught myself how to play it and then I played it in the show kwase kuba ukuqala kwami ngaqhubekeka and ngase ngilandela kakhulu kumntwana magogo ngidamane ngilalela ingoma zakhe kwaqala kanjalo
that's so nice ma wow ngisacela ungitshele kabanzi about e thought process yakho when ubhala incwadi u princess ka magogo ka Dingizulu yini eyenza ukuthi ufute ukubhala ngaye
well she's part of a bigger thing
yeah
ngoba i project kahle kahle it's called Zulu Royal Women
Yeah.
We're doing a research on Zulu royal women. So sizobela kusibaxosha nje ngamunye ngamunye.
Lovely.
Kwabe sekuthi ke mase ngifuna ukuqala lento sengiqondana nesilo lesesakhotha manje.
Yes.
Ngase ngicela ke imvume ukuthi ngenze something on a research on Zulu royal women because iconcentration kakhulu ikubantu besilisa. Amakhosi noma singazi kahle ngawo but at least we hear a lot about them ngase ngithi ay ake ngiconcentrate ulaba abesimama banje ngami because there's a lot that they've done kodwa I documentiwe akwaziwa lutho njengoba esikwaziyo amanqaphunqaphu nje nqaphunqaphu so I decided ukuthi uma ngabe kwenziwa le research umuntu akabe seyipena down into a children's book.
Yeah.
So i series yokuqala le kamntwana magogo ngoba sathi isilo sasithi asiqale ngo Queen kaMsweli. Ngase ngithi mina silo ngicela ukuthi siqale ngo Princess Magogo ngoba useduze kwami lapha noLundi ngizokwazi ukuthi ngicoshele kahle bese ngiyothi ngiqhubeka ngibe sengazi ukuthi ngiqale somewhere hayi isilo sathi ayakhunkinga ngase ngiqala ngaye kumntwana Magogo
okay no I see asoma mhlambe encwadini yini esingayilindela nga ukuyithola ngaphakathi
umlando wakhe ukuthi uzalwa ubani uzalelwapi you know I also looked at oCinderella babelungu ukuthi ingane yomuntu uma uyibuza ngoCinderella izokutshela yonke into ngaye because uma iyolala ifundelwa leyo ncwadi uma iyesikoleni ifunda leyo ncwadi but there's nothing about our princesses our queens and abethu they are real fiction
and it's something we can relate to as like young black children
yes so yikho ke siqale ngomntwana kanje sase sibuka ukuthi uma ngabe siqeda umntwana uyazi ukuthi umuntu esingamjoje eduze u Queen Mantombi ngoba ingane zisazi ngaye okwamanje soon it will die down.
Yes.
So uma ngabe sikhuphula yena emva komntwana ngoba umntwana usinika okuningi okuyimculo okuyipoetry oku kukhona konke ke okuwumlando wakhe umntwana lapha ukuthi wenza ukuthi wenza ukuthi wenza ukuthi wenza ukuthi ama contributions akhe awenze as an African woman.
Yes.
And umculo wakhe webo kamakhweyana wa immortalize umculo wesintu for the first time.
Oh yes.
Oh Hugh Tracy, oh Professor Hugh Tracy ababe phuma le mazweni akude ngesikhathi bemrecorda. They were doing something that had never been done before. And she was doing something that had never been done by a woman before. Oh,
yes.
KwaZulu ngoba uma ngabe umame wawulindeleke nje lapha emasimini emabhodweni egoneni ingane yena she went beyond that.
Yeah.
Ziningi ke ezinye izinto azenzayo ebesingazazi nami engiyixoshwe ngoba sengifuna ulwazi ngaye.
Sifunda ucwaningo.
Singenza ucwaningo.
Hey, ngizokwa mnandi. No, I cannot wait for this book. Mhlawumbe mangasusitshela ukuthi siyithola kanjani and yeah, sengizwile nanokuthi ke kukhona amanye ezinye incwadi ezolandela. So, siyithola kanjani le mhlawumbe sigcine sesiqala nasesifundela izingane zethu. Mhlawumbe ngithi abashana ngoba
wena kusemnyamana.
Akusemnyamana.
Okay, wenza kahle kodwa ngani?
Yeah.
Ngakwelinye side. Incwadi le ngoba siyaqala kuba nama series anje.
Yeah.
Sisaxhumene nabantu laba ba ma box online.
Oh yeah.
But we hoping ukuthi in 2 months time izobe sicoshakala online.
Okay.
So yeah. Otherwise uma uyifuna ungabe lokho uthintana nathi ku Facebook. Sizobe sixoxa ngayo kakhulu sisho nokuthi icoshakala phi.
Mhlambe sitholakala kanjani ku Facebook ma?
Aw uya nje kunomthetho sibizi.
Okay.
Noma uye ku uZulu Arts and Heritage NPO.
Okay,
yes,
okay.
Yes.
All right, spa access bala nje ngisacela ungitshele kabanzi ngeZulu Arts and Heritage non-profit organization. Abantu banga joina kanjani? Nokuthi bazi nje kabanzi ngayo.
Okay, it's not necessarily a thing to join, it's a thing to enjoy.
Oh, yeah,
to and
enjoy.
Follow.
Okay.
Ngoba inemlenze emithathu njengebhodo lesizulu.
Yes.
Okokuqala senza abantu be disability kodwa who were not born with disabilities.
Yes.
Yeah, sibenzisa lokho kuthiwa umuntu a rich catharsis.
Yes.
Akwazi ukukhuluma nokwamukela
isimo
akuso angabe lokho enyeza ngaso sonke isikhathi. Bese okwesibili kube i visual arts and performing arts.
Yes.
Okwesithathu kube yiyo ke i research and literature.
Oh, that's amazing.
Yeah, and singathokoza ukuthi sinlalelisa ukuthi ingoma ephuma ku EP lesizoyilontsha kanye nencwadi.
All right.
Edlalwa ngu Mark Khweyana.
So kukhona i EP.
Yes.
Ezophuma kanye nencwadi.
Yes.
So EP le is based on incwadi naye.
It's not based on the book but music is based on Zulu bow music.
Oh, okay.
Okay.
So
okay.
Yes.
Okay. No, I guess idlala. Siyabonga kakhulu ma ukuthi ufike la khona MUT Radio and sibonga kakhulu ukuthi usuzosherelela lolulwazi lona. I think libaleke kakhulu so siyabonga. We'll definitely be on the lookout ke for yona incwadi because mina ngiyihalela nje ukuyifunda ke mina msalo ngale kokuthi ke sengizofundela abanye kanye sengizoyinika abanye cha kuyifunda nje nami ukuthi ngazi ngabanzi. Siyabonga kakhulu ma.
Siyathokoza kakhulu ngane.
Yebo.
God bless.
Oh, thanks ma.
Keep being beautiful.
Siyabonga. Siyabonga.
This is a MUT Radio podcast.